all each and everybody to this gospel gathering, John.
Ndikulandire nitu abale ndi alongo kumkumano umenewu.
Another day that the Lord has made to celebrate and rejoice in the death and resurrection of our Lord Jesus Christ.
Siku linanso tulimene Ambuye walipangiratu ndi kuti pasa kuti tikondwerere imfa ndi kuuka kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
I rejoice with the brothers here at the Kungwa Grace Church when they were singing the song that says, "Behold the Lamb of God that takes away the sins of his elect."
And
it's not all the people that are to behold the Lamb of God, but the elect only, those God elected, and Christ died for them, and the Spirit regenerates them.
Ndetu sikuti tuchimomwe chinchanthu onse okhala pa dziko lapansi ayi. Koma kwa iwo okhala amene Mulungu anawasankhiratu kuchokera pa chiyambi dziko lisanakhazikidwe, ndipo mzimu wa Mulungu umavumbuluka kwa iwowo.
Only those the Lord purposes from eternity, those Christ died for them, and the Spirit regenerates them, they will be comforted with singing songs of joy, singing songs of worship, praising and exhorting only Christ of the Scriptures, who find one.
Wayo pao amene Mulungu anawasankhiratu kuchokera pa chiyambi ndipo mzimu wawe ayera anavumbulusidwa kwa iwo amene azakhala napo kukondwera poyimba nyimbo izi zolemekeza ndi kukweza Khristu wopachikidwayo.
John chapter 18, since almost now a month or 2 months now.
Takhala tili mbuku la Yohane mutu 18 pafupifupi kwa mwezi kolo miezi iwiri tsopano.
And what amazes me most is how beautiful are the scriptures that has just been written on this chapter 18 of John, that is revealing Christ of the scriptures, the crucified one.
Ndipotu chodabwisa kapena chokondwelesa kwambiri mu chapter chimene chichi ndi maonekedwe amene olemba buku la Yohane chapter 18 analembera maonekedwe okongola kapena kuti uthenga wabwino chinsisi cha kukongola kwa uthenga wabwino wa Yesu Khristu wopachikidwayo.
On Friday we ended at verse 27 whereby it says, "Then Peter denied again and immediately the cock crew."
And
we saw that the crowing of the cock that makes Peter to remember all how wicked he is before the Lord.
There
is a difference with nowadays that the cock crew while we are asleep, but this time everybody was up. The crowing of the cock to us while we are asleep is just to raise us up from our sleepness. But this time everybody was up while seeing with his two or her two eyes, but it was very mysterious to Peter, not to everybody.
Komano muthawi iyi nkunena kuti aliyense anali maso ndipo anali akumvesera bwino.
It was the time whereby the case of Jesus Christ and the people was in the process moving up and there in different locations, different areas.
And
it was the time whereby everything that was set in the cup should be accomplished. So all the stages were to be met with Christ so that the word, the scriptures might be accomplished.
And
we saw it the preamble time Christ prayed, let thy will be done.
And this
time we saw that Christ gave himself to the people so that they might arrest him and bow him. After being bound, he was handed to Annas as well as to Caiaphas.
We
saw him being handed to the high priest and the advisor of the council of Jews. He was to be handed there so that they should find the exact case that they might take him to the court because they need a prosecutor for his case.
Because
when the police has arrested a person, they are to ask a person and write a statement so that that statement should be read by the prosecutor and take that person to the court and stand against him. It was very difficult for the pagans, the outsiders, to bound or arrest and to start suing a case against Jesus because he was a Jew and he was in the church, in the congregation. Read the Jews, found the case, and hand over Jesus to the pagans so that they should do the work of persecution.
Kunali kuvuta kwambiri wanthu amidundu kapena anthu akunja kuti amlembere mlandu kapena kuti apeze ulakwa. Chifukwa Yesu anali myuda mmalo mwake anali kupezeka mabwalo a mapemphero malo opempherera kapena kuti mmachalichi. Ndeno kumafunikano anthu amchalichi amene akamakhala nayo ndi amene ati apeze cholakwa mlembere mlandu.
So we see when the cock crows, while the people were up seeing with their eyes, but blessed was the ear of Peter that heard the meaning of the crowing of the cock.
Ndiyo tinaona zambara akulira pamene anthu osanali maso akuona ni maso awo ndithu. Koma ndipo tu odala ndi Petro amene khulu lake linamva kulira kwa zambarayo.
The rats heard the crowing of the cock, but they were just thinking that it's usual crows of the cock.
Same
with the preaching of the mysterious gospel of Christ of the scriptures. Many will never pursue it, will never hear it, only he is of the gospel stage.
Umuntu ndi mmene uliliso ngakhale uthenga wabwino ukamati ukulalikidwa anthu ambiri amaumva koma kumangomva ngati ambi mmene tolalikira amachitira masiku anopaja anthu amalalikira koma kwa iwo okhawo amene apasidwa khutula kumva uthenga wazaumva monga kulira kwa tambalani.
Which means we can say, blessed is the ear that God opens so that it should hear and understand the exact meaning of the crowing of the cock.
What
I've come to say is, blessed is the ear that the Lord opens and hear the exact meaning of the preaching of the gospel that is revealed in the scriptures. So let us go to our text of today.
Today, verse 28
of John chapter 18. Whereby it says, then let it lay, meaning in the band, the Jews, the officers, they led Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment, that is the court. And it was early, and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled, claiming that they are holy themselves, but that they might eat the Passover.
Nimeto ntedi yomene na kuti, pamenepo anantenga, akamanena kuti anantenga, akunena gulu la farisi, sirikali komanso wa farisi ajamene anabwera kugira ye pamodzi ndakulu ansembe aja. Anantenga Yesu kuchokera kwa Kayafa, kupita ku Pretoria. Akamati ku Pretoria ndikubalola milandu kumalo kumene anali kuzunza milandu. Koma munali mamawa ndipo iwo sanalowe ku Pretoria kulowa kubalola milandu kuti angadesedwe. Kusonyeza kuti apapa mazitenga kunena kuti iwo ndi woyera ndenga tatolowa kubalola milandu akuzodesedwa. Koma kuti akadipasika.
So here there is three things very mysterious that is found in verse 28.
Ndi apapa pali zinthu zitatu zomwe ndizo
here is after the case has been found by Caiaphas, Annas, and the officers of the Jews. So they took Jesus to the courtroom, so that they should present the case and before the judge, and the judge should judge it.
Ndeno amakabwera naye sopano inalisa yokabira naye mbwalo la milandu kuti akapereke mlandu uja kwa oweruze ndikuti oweruza aweruze sopano.
The second thing that is found here is that when they reached the place, the courtroom, the judgment place, they refrained themselves from entering in, claiming themselves to be holy.
Ndiye chinthu chinazo chomwe chikuonekera apa kunena kuti atafika kubalo la milandu kumalo weruzirako. Iwo anadzipatula okha kunena kuti asalowemo kumadziyesa kuti iwo ndiwoyera ndiwolungama.
Here we see that they had a self-righteousness. They justify themselves that they are unworthy to enter into the hall, but Christ is worthy to be in that courtroom.
Ndiyo abaso mukoze kuona kunena kuti iwowa anali mchirunga wamadzilungamisa iwokha amadzitchula okha kunena kuti ndiwolungama kunena kuti sangathe kulowa mbolo la milandu koma mampeza Yesu kukhala ochimwa amene afunika kulowa mmenei.
So they have to prevent themselves from defilement, but they show that Christ is the one worthy to be defiled.
Ndiye iwowo amadziyeresa mkumaziyendereza okha kunena kuti sakufunika kudesedwa ayi koma Yesu Khristu amamuyesera kunena kuti ndiye wodesedwa ofunika kulowa.
Number three, what we see is that they prepared themselves to eat the Passover. Very laughable thing is that they prepared themselves ready for the Passover without knowing that the Passover is the one whom they handed over into the courtroom.
Kumari yosekesa kwambiri nchone na kuti owa mazikonzekeresa kuti akadye Pasaka. Posazindikira kunena kuti Pasaka weni ndi iye amene amtenga ndikufuna kukampereka kubwalo la milanduyo.
So it's like they took the Passover and put into the judge room and went without the Passover and ready to eat food, thinking that food is the Passover.
Ndiye ziri ngati kunena kuti owa anatenga Pasaka weni amtenga Pasaka weni kuti akampereke kubwalo la milandu kumeneko ndikumalo odetsedwa aja nkumabwerera okha nkumapita kubwerera kuti akadye chakudya nkumaganiza ngati chakudya chimene akazikadyecho mpasika.
So they misled themselves leaving the Passover and go after the food thinking that the food is the Passover, without knowing that the Passover is not food, but it's the one whom they have left into the courtroom.
Ngeno umundi mmene yowa amadzisokonezera oka. Chifama pezika zonina kutipasika weni weni yowa musia kubarola milandu. Ndi akubwele na sopano kumasuna kugazina kutumalo mena nari kusonka na kuja. Ndi kumaga aji aja kuja jimena nari kuja kumaga aja kuja jimena nari kuja jimena nari kuja jimena jondiye pasika.
So let us go to point number one, that they took Jesus to the judgment place, the courtroom whereby there is a judge, lawyers, and ready to
pass on the judgment.
Number one, why a person is to go after the judgment place, the courtroom. There is no justification without a court, a judge there. The word justification is the word that is found with the judges.
Akamala nkula za chirungamo kapena kuti kulungamidwa wandi mawu amene amapezeka ndi madoweruza.
And they are only the judges that command that this one is lashes, is justified, and this one is not.
Ndipo tikabwera pankhani ya mlandu chiri chimakhaliratu mmanja yoweruza okhawo amene amatha kulankhula kuna kuti munthu usana chimwe ndolungama kapena uyu ndiwochimwa.
On our own, we are not righteous, we are not justified. Until when we meet the judge and can see our curse and claim and declare that we are righteous, then is when we can say we are the righteous, the just people.
If anybody ever talks about the judge, we are going to be going to
Now, why Christ was to be handed over to the worldly courts? Don't forget that everything that was happening on this earth was just a reflection of what was expected to be done in heaven. It was so because from the beginning, God is righteous, very just, and he declared and commanded Adam about whatever he should be doing, and if he will misdone that, he will be against the law.
Ndipo izi zimichonji kufanyana kuti Mulungu ndi woyera ndiponso ndi wolungama. Ndipo Mulungu uyo mene ali anamuwuziratu ngakhale Adamu kana anamuyika munda wa Edeni, pa zinthu zimene iyeyo akufunika kuzichita ndi zimene sakuchita, kunena kuti akachita zimene sanawuzidwe kuti azichite ndi kuti wachimwira lamulo.
Because when we read in Genesis chapter 2, verse 16-17 says,
ndipo amawerenga mbuku la Genesis chapter 2, ndimeyeke ya 15-16-17 akuti,
Genesis chapter 2, verse 16. And the Lord God commanded the man, that is command found in the court, saying, of every tree of the garden that mayest freely eat, of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die.
Ndiye 16 akuti ndipo Yehova Mulungu anamuza munthu uyo Naati, awapo ni mau la muri, amena maoneshe doa, amena mepesiro kwa mau a uweuza, pamoja kwa masu pamoja naati. Mitengo yoyote ya munda ujengo, kama mitengo wa kuziwi sazamu nani zoiwa, usaji umeneo, kifuatizi kula mwe usaji umeneo, udafandi tu.
So we see here after Adam and Eve were created, God is establishing the court unto Adam and him being the judge in the court.
Ndipo abati kuona hapa mbuyo pomwe mpoti mulungu amulenga Adam and Eve ndikumweka munda wa Edeni mulungu akukazikisa bwalo la mlandu kapena kuti akukazikisa malo achiweruzo amene oweruzayo ndiye mwini wake mulungu.
The judgment and whatever is expected to be in the court.
Chirunga mudzina zonse zimene zimaonetsedwa pamalo a mlandu zimene zitu zimene mulungu anazikazikisira tu Adam asana chimwe munda wa Edeni.
Another thing that we can see here that when God was establishing this court to Adam, he knows that Adam will sin against God.
And
it's God who created these two trees. He created the good trees whereby they will freely eat, and the forbidden tree whereby they should never touch even eat it.
Analengadu mitengo ina imene inali yabu ino yone na kuti anthu akhoza kumadya ndiponso analenga mitengo ina umene ndiolese ndione na kuti kakhale kukhudza kwa umwe samafunika munthu kukhudza.
Now let us go to Genesis chapter 3 verse 1.
Ndera then tione ni mubuku la Genesis mwe chapter 3 ndimeya 1.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, as God said, ye shall not eat of every tree of the garden.
Ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zamtengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Ndipo inati kwa mkaziyo, eya, kodi anati kwa Mulungu usadye mitengo yonse ya mundamu?
So you can see that devil, serpent, knows that in the garden there is two types of trees that the Lord has created and put in the garden.
Ndiyo amamuta kuona kunena kuti Satana kapena kuti njoka imaziwa kunena kuti Mulungu walenga mitengo waika mitengo ya iwili yosiyana munda wa Edeni.
He even knows the command that God commanded Adam and Eve about the trees in the garden.
Ndiponso amadziwa ngakhale lamulo limene Mulungu analamulira Adam ndi Eva kukhala munda muja.
Verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. That is the response of Eve. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
Zipaso za mitengo ya munda Mungu tije koma za mtengo umene uli mkati mwa munda Mulungu anati musaje umenewo musakudze umenewo mungadzafe.
So you can see here that Eve is speaking the word of God, the word of command that God has commanded them.
Ndipo pamutha kuona kunena kuti Eva amalankhula mawu kapena mawu alamulo amene Mulungu analamulira anawalamulira iwo.
But look to verse 4, whereby it says, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
Kumadawana nindimeake awa china iwe, mwani nakuti, njoka ayo ndipo inati kwa nkaziyo, kufa si muzafai. Kifuazi wa Mulungu kuti, Tiburi mene mugaje umenewo, adzese guga maswanu. Ndipo muzakhala ngati mulungu, wakuzuwa zabu ino ndizoipa.
So the serpent is telling the Eve that once you eat, your eyes will be opened and you'll be like gods.
Ndiyo njoka ikumuza Eva kunena kuti mukangodya zivaso zimene zizi maswa masegulika asegulika ndipo mukhala ofanana ndi ofanana ndi Mulungu.
Let us see how God created a man.
Kumatiye njone sono mmene Mulungu anamulengera munthu.
Genesis chapter 1:26 says.
Mundime ya buku lomwela Genesis chapter 1:26 kunena kuti.
And God said, let us make man in our image, that is like God, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God, created him male and female. Created he them, which is Adam and Eve, was created in the image of God.
Dimayo 26, kuti ndipo anati Mulungu, tipange munthu mchifanizo chathu, monga mwachikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za nyanja ndi mbalame za mulengalenga, ndi pa ng'ombe, ndi pa dziko lonse lapansi, ndi pa zokwawa, zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chake. Chifanizo cha Mulungu adalenga iye, adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. Kutanthauza kunena kuti munthu analengedwa mchifanizo chenechene cha Mulungu ndipo.
A female and male being made in the image of God, he was like God, but the devil stopped and saying that what it is to be like God.
Ndiye apationa kunena kuti mwamuna ndi mkaziyo onse analengedwa mchifanizo cha Mulungu analengedwa ofanana ndi Mulungu. Koma tsono njoka ikulankhula kumuza Eva kumamuza kunena kuti mukangodya mukhala ofanana ndi Mulungu.
Here it was a trick, but it was a plan of God that he should eat from it so that a man fall short of the glory of God and in any man should have two groups of people, the erect and unerect.
Kumati chinthu ichi nchovuta kwambiri mukamachiona, komabe inali mplani ni nzeru ya Mulungu mene Mulungu anakonzeratu, kuti munthuyo akachimwe, ndipo kuti munthu akachimwa, mwa munthuyo mukatuluke magulu awiri a anthu osankhidwa ndi anthu osasankhidwa.
Let us see verse 11 and verse 17 of Genesis chapter 3.
Ndinatene tioneni ndime yake ya 11 komanso ya 17 mbuku la Genesis mutufilie.
11, and he said, who told thee that thou wast, hast thou eaten of the tree? Well, I commanded thee that thou shouldest not eat.
Ndime 11, akuti ndipo anati, ndani anakuuza iwe kuti uli wamaliseche, kodi wadya za mtengo uja umene ndinakuuza iwe kuti usadye?
Here is speaking about a man breaking the law. Blessing being now defiled, blessing the law that the Lord set forth for him, and now is a victim, is worthy to be in the court to be judged by the judge.
Ndiyo apa akulankhula sono zakulakwisa kwa munthu kunena kuti munthu apezedwa kukhala wochimira lamulo la Mulungu. Ndipo chifanyirana kuti wachimira lamulo la Mulungu ndeno kwayenera sono kuti munthu indi wochimwa ipopezera wazibesa yekha wayenera sopano kukaweruzidwa pa malo achiweruzo kapena kuti malo achiweruzo cha Mulungu.
Verse 17. The voice of that wife, and has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, of thyself. Sorrow thou eat all the days of thy life.
The man 17, I would go Adam when you were nasty. Before we do one, Vilama one Kazuago, Muja Santango, men and Dinaguza, we could do Saji. Akutu usajeko, haka ikaleo tembele duwaji kwaja iwe, mkusauka uzaji yako masiku onse amwe wako.
thorns also and thistles shall it bring forth thee, and thou shalt eat the first of all fruit.
Minga di mitula iza kubalira iwe, ndipo usadya terere la mtengo.
So here we see God passing the judgment to the man who is the victim now, but has broken the law.
Ndipo apa tikuona sopano Mulungu akupereka chigamulo kwa munthu uja amene wapezedwa wochimwa chifuna kuti walandira lamulo.
Now, when we go back to our text of John chapter 18, we saw that Christ had offered the judgment room because the first Adam broke the law of the court of God.
Iye tikabwerera muthenga umene tikugawana mtsiku la lero mbuku la Yohane mutu 18 imu tipezezomera kuti Yesu anayenera kuperekedwa mbwalo la milandu popeza Adamu uja oyamba uja anachimwa momwenso Kristu anafunika kuna kuti akawe mzidwe.
He breaking the law was naked, so same with Christ of the scriptures. He had to make with the law the judge, so that the judgment should be passed only the nakedness be brought and for him.
Ndiyeno tu Adamu uja anachimwa anapezedwa wamaliseje ifuna kuti anachimwira lamulo momwemonso andipo chiweruzo chigamulo chinaperekedwa momwemonso Khristu anayenera kukaperekedwa pamalo a chiweruzo kunena kuti chiweruzo chinaperekedwe pa iyeyonso.
So the judgment hall was welfare of the deferred people, sinners. Christ went in while he was not a sinner, but he went in just to fulfill the scripture.
Ndiyeno malo achiweruzo ndi malo amene amayenera munthu wochimwa, malo amene ndi malo amene anakonzedwera munthu wa mlandu amene wapalamula kuti akufika kukalowa ku malo oweruzidwa. Komano Yesu Khristu anayenera kukalowa ku bwalo la milandu uko chifukwa cha anthu ake amene iye anabwerera.
So the people repent themselves to enter into the court, into the judgment room, because they claim themselves to be holy, but Christ to be defiled.
You know, and Ramazes, Ramazuel, and Gresham Gamayoka, when I would do and the way I also forget the law of Malo Aju, who defiled a woman with anger, they said, Koamakam Tenga is Christ, I mean, who called this, waiting of Malo Mirando.
This was so that the scriptures might be fulfilled, that Christ is holy, but was just made sin. He was not a sinner, but he was just said to be sinly because the sinfulness of the people, so that the sinfulness of the people should be purged away.
Umabizi zonse zinafunika kuchitika kuti cholembedwa cho chikakwaniritsidwe kunena kuti Yesu Khristu ameneyo ngakhale iyeyo anali woyera wambiri wosachimwapo koma chifukwa cha machimo anthu ake iyeyo anafunika akukalowa m'malo wa milandumo kuti akachose machimo anthu ake osankhidwa.
So Christ is the only remedy for the sinfulness of a man.
Ndiyetu Yesu Khristu ameneyo ndiye mankhwala kapena kuti ndondomeko yokhayo ya machidiso pa uchimo wa munthu.
So on the top, point number one is that Christ was to meet with the judge in the judgment hall because the first Adam sinned breaking the law in the heavenly court while the God of the Creator was the judge.
Ndiyeno poomba mkota pandi pa mfundo yoyambayo imene tikuiona apa ndiwonera kuti kunayenera kuti Khristu akaweruzidwa kapena kuti akaweruzidwe pamalo awa monga mmene Adamu anakhalira wochimwa anapezedwera wochimwa mubwanamapelowa malo achiweruzo mbwalo la milandu limene Mulungu anamuweruza mongatu chiweruzo chako wakumwamba imene Mulungu mwini wake ndiye anali woweruzayi.
On the same point, to conclude point number one, Adam sinned because he was the one who wrecked the sin to enter into this world by eating the fruit, not after the eating of Eve, no, but after the eating of Adam.
Ndiyeno so ndikamaomba mkota pa mfundo yomweyo yambayo tipezezonena kuti Adamu anapezedwa wochimwa pokhala munthu woyamba wosogolera chimo gulo wa mdziko lapansi pambuyo pakudya iyeyo chipaso osati pambuyo kunena kuti mkazi wake Eva wadya chipaso ayi.
So as we know that a wife, a woman, is the picture of the church of Christ, Satan with the church of Christ, and conversate with the church of Christ, that you will be like gods once you eat this fruit.
Chituzi mpingo ulidi chituzi ya mkazi. Mwemwe mwotu, ni mene mwemwe mene sarana, anakalankulirana ni mpingo wake wa Kristu, mpingo usanki duwatu mpingo wa jisomo, anakalankulirana nao kunena kuti mkangwati mwaje, jivaso jimene jimu kalofana na ndimu lungu.
Let us see Isaiah chapter 14 verse 12 downward. Isaiah chapter 14 verse 12.
Maka maka Isaiah mutu 14 ndi mege ya 12 kutika pansi.
Verse 12 times. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down the ground, which didst weaken the nations?
Nimea tofa kuti wagwadi kuchokera kumwamba, iwe nthanda, mwana wambandakucha, wagweselwa pansi, iwe olefula amitundu.
So this was before Adam was created, was saying that you have been fallen down, the one who weakened the nations.
Then in this magalam kulidwa mufasa na lengedwe, kunina kuna magamu lankula, magamu mwuzo zone na kuti wagwa iwe, wagwe sirwadi iwe, ule fulampami tunu.
So Satan was against the nations that were to be created, so that the scripture might be accomplished with that. Two groups of people will be divided, the erect and the unerected.
Ndiyo Satana anagaima kukasusana ndi anthu amitundu kapena kuti anthu okhala pa dziko lapansi. Ndiyo linganena kuti micholembedwa chikakwanirisidwe kunena kuti akagawe mwa anthu okhala pa dziko lapansiwo kuti kukaonesedwa anthu osankhidwa ndi anthu osasankhidwa.
Before we proceed with 13, let us look to Revelation chapter 12.
Deno tisana pitiliza ndima yake ya 13 ya 13 toni mbuku laji mbuzo chapter 12 ndima yake ya 12.
Therefore rejoice, ye heaven, and ye that dwell in them, that is in heaven, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great love. Because he knoweth that he hath but a short time.
Chifukwa chache kondwerani miyamba inu ndino akukhala mumwemo. Tsoka ntunda ndi nyanja, chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu, wokhala na udani wa ukulu, udziwa kuti kamsalira kanthawi.
So we see here that the devil is having a great wrath against the nation.
Ndipo apa tikuona zomera kuti Satana ndi wokwiya kapena ali ndi ukali wambiri pa panthu kapena kukhala pa dziko lapansi.
While on verse 12 of Isaiah chapter 14 is speaking that he weakened the nation.
Pamene tu mu ndime yake ya 13 makamtinga yake ya 12 ya chapter 14 cha Isaiah akuonesa Satana kuti ndi wolefula mitundu.
So you can see how the man, the devil is against the church of Christ that is in the world.
Ndipo apa mutha kuona ukali kapena chitsuso chimene Satana ali nacho pa mpingo wake kapena kuti pa anthu okhala ku dziko lapansi.
Verse 13 of 14 of Isaiah, thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, number one. I will exalt my throne above the stars of God, number two. I will sit also upon mount of congregation in the sides of the north, number three. I will ascend above the heights of the crowds, number four. I will be like the most high, number five. These five things makes the devil thrown into the earth, who is to weaken the nations, and have been the last against the nation.
Ndiyena tutatire mtioneni mbuku la Isaiah chapter 14 ndima yake ya 13 iyo pamene pakuonesa zinthu zokwana zisanu kapena kuti 5 zomwe zikuoneka zimene Satana anali nazo kulimbana kapena kuti agwesedwe kumwamba ndi kuyamba kutsutsana kulimbana ndi amitundu okhala pa dziko lapansi akuti ndipo iwe unati mu mtima mwako 1 ndizakwera kumwamba 2 ndizakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi ya Mulungu 3 ndizakhala pa phiri la Khamu amalekezero a kumpoto 4 ndizakwera pamwamba pa mtambo ndidzafanana ndi wa mwamba mwambayo cha nambala 5 chimene.
So you can see the 50 point was I feel like God and with that kind of work to if that you be like followers.
Ndipo mutha kuona makamaka chinthu chachisamuzo chomwe chikuonesedwa kunena kuti ndidzafanana ndi wa mwamba mwambayo kunena kuti mawu aketu ndi omwe wanso amene amakamulankhula Eva kunena kuti mudzakhala ofanana ndi Mulungu.
But here we cannot say that Adam was stupid while hearing to the voice of Eve because we see how God made it from the beginning that there will be two people, the erect and unerect. The loved and the hated
ones.
Again, they said, ever having the great lust against the nations. Here they said he weakens the nations, which means it is very difficult for one to come out from this bondage if it is not by God to reach out those bondage.
Ndiye komanso tapawa kunena kuti Satana ayo ndi okhala naye upwiyo kapena kuti ukali kwambiri pa anthu komanso iye ndi olefula mpa mitundu ndiye chinthu chii mukamaona zinthu zimene zizi ndizikuonesera kukhala zovuta kwambiri kwa munthu sizingatheke munthu kuti iyeyo athe kutuluka mu ukapolo oteremu ngati si Mulungu mwini wake amene achite kumzula kumtusa mu ukapolo umenewu.
John 1 verse 29 says, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world.
Ndivayake mbuku la Yohane chapter 1 ndi mayake ya 21 akunena kuti onani mwana wankhosa amene iyeyo achosa tchimo la chira dziko lapansi.
So Christ is the Lamb of God, the only ram that takes away the sins of the world. That's why he was to enter into the judgment hall alone because he has taken all the wickedness, the sinfulness of the erect.
Ndetu amakamaka ndi mayake ya 21 la Yohaneyo ndi apa kuonesera Yesu Khristu kukakhala yekhayo amene akukachosa amene akukakwanisa kuzula ndi kulichosa tchimo lake la munthu ndipo munthu sangathe kuchoka mtchimolo ndeno ndi Yesu Khristu yekha amene ndi mwana wankhosa wa Mulungu amene akuchosa tchimo lake la dziko lapansi.
This is why Christ enter alone into the judgment hall without the Jews, because the sins of the Jews were in the hands of Christ in the hall, so that the judge, let us judge, should judge, should pass the judgment unto Jesus.
Ndebu ichi chifukwa chake Yesu Kristu anayenera kukalowa yekha osalowa mu Ayuda uchifanana kuti Ayuda awozofoka kamene zolakwa zawo zinali pa Yesu Khristu. Ndiye kunayenera kuti Yesu Khristu akaweruzidwe kuti oweruza olungama akaiweruza akaweruza mlandu umene ndi ukapereka chilungamo chake chigamulo cha nkhaniyo.
That is point number 2 that makes them not entering into the judgment hall. It was because they were holy now, their sins, their wickedness, their sinfulness were in the hands of Jesus Christ while in the hall. Waiting the judge, the last judge, to see the sinfulness in his heart because he is on the way to the cross and crucified and not there because the sinfulness of the people has been taken with him. Let him be alone in the
ndetu izi ndi chinthu amuyidi ya mfundo ya chiwiri chifukwa chimene anthu awa samafunika samayenera kukalowa mbwalo la milandu chifanyo na kuti iwawo anakhala angwiro anakhala wera popeza zolakwa zawo zonse zili kwa Kristu ndiye Kristu amene ndi amene anayenera kukalowa mbwalo la milandu kunena kuti amene akaweruzidwe akalandire chigamulo chonse cha mlandu popeza iyeyo ananyamula zolakwa zawo ndipo anthuwo anakhala olungama mmalo mwake.
It was really true that they shouldn't enter into the whole judgment hall so that they shouldn't be deferred because their wickedness has been taken by Jesus Christ in the judgment place, later for the judge to judge, to pass judgment, because it is worth it to be crucified, to be thrown on the cross, later for Israel.
Chiona choenera kunena kuti iwowo asalowe mugwalo la milandu chifukwa pa iwo apanalipo uchimo wawo unanyamulidwa ndi Yesu Kristu, ndipo Yesu Kristu amene ananyamula uchimo wawo ndi amene anali woyenera kuti akapachikidwe, akasunzidwe, akalandire masau zonse mʼmalo mwawo. Ndiye kunayera kuti Kristu ameneyo akapachikidwe, chifukwa iye akupachikidwa kwa iyeyo muli moyo umene kuti uzaperekedwe.
That's why when they left Jesus in the hall, in the window into the hall, they were late to the Passover because the one of the cause of their wickedness.
Pasika weni ndi amene waperekedwa ayo ndiyeno iye Yesu Kristu ndi amene ali woyenera kukhomedwa, amene ali woyenera kuponyedwa, ali woyenera kupachikidwa kuti chipulumutso chiperekedwe kwa iwo, ndiye iwo anayenera kubwerera tsopano.
As we know the Passover, it's Genesis, that is from Exodus 12, whereby God made it clear that animals to be slaughtered, killed outside the village, as the picture of Jesus Christ, later to be crucified outside the village of Jerusalem on the mountain as a picture. And he left the house eating the meat. That was all these things, a picture of Jesus Christ dying outside the Jerusalem village, dying while the people had the blood in their hands. Let it be said.
Mmene tionera ndi kudziwira bwino kunena kuti chiyambi chake cha Pasaka chioneka bwino mbuku la Genesis chapter 12, chimene Mulungu mwini analamulira kuti muzipha mwana wankhosa azipanda azikhala wopanda chilema, ndipo muzimupha kunja kwa mudzi. Ilitu ndi longoso lonse limene Mulungu anali kulionesera, limene ndi chithunzithunzi cha mbewu wa Yesu Khristu, amene iyeyo anayenera kukapachikidwa kunja kwa Yerusalemu, ndipo opachikidwa anayenera kutulusidwa mudzi wa Yerusalemu kukapachikidwa kunja. Ndipo ompachikawa mafunika kumpachika mmanja mwawo muli magazi, chifanyirana kuti Pasaka weniweni ndiye Khristu. Ndio zakalezi zinali zongoonesera zimene zikakwanisidwe ndi ambuye wathu Yesu Khristu.
That's why we sing hymn number 26, whereby it says, a sinner is saved because of beholding the Lamb of God.
Ichitu nchifanyaka timayimba nyimbo namba 26 imene imanena kuti wochimwa iwe bwera numa sumire kuchifanyani uona mwana wankhosa.
Wochimwa uwe umasudidwe uona mwana wankhosa kakavali anakuombola uona mwana wankhosa. Iwe wona mwana
wona mwana
wako sa wona mwana
wona mwana wako sa
yekayo
anda popolo mu
ayayayaya
wona wako sa
ukaya sepa sepa diso kapika wona mwana
mwana.
Ya
mwana wangu
iwe kod walema le manjila jo puta ona mana
ona wakosa
chikondi
chikondi
chake muta koche ayayayaya
ona wakosa
Mana,
mana wakota,
ona mana,
mana wakota, mana
yo,
mana yo,
mana kukuluku, ayayayaya,
mana
wakota,
mana
wakira,
mana wakota.
Behold the Lamb of God. That takes away the sin of the world.
Point
number three, and the last one. They say unto the
Lord,
and the day of
your
might is the Passover.
Yumani na kuti, bakuti nthawi yo inali yakudya Pasika.
So you can see the time when Christ was to be bound was the exact time waited for the eating of the Passover.
Ndipo mutakuona kunena kuti nthawi imene Ambuye Yesu anali kumangidwa inali nthawi yoyenera, nthawi yake yomweyo imene analira kudya Pasika.
Had it been that Christ on the Passover, the time of arresting Christ would have been before then the time to come and even after the Passover.
Ukana kala kunena kuti Kristu Yesu yosanali woyenera kapena sindi anali Pasika weni weni. Zikanatheka kunena kuti Yesu yo amangibe Pasika asanafika kapena pambuyo kunena kuti anthu analia kale Pasika.
But the time that God set forth in his will, the time ready for Christ to be bound. Because when we read in the book of Matthew, you see that even when he was crucified, they tried that of a bit to pick down Christ before the starting of the Sabbath to prevent from defilement. They were fear of being defiled without knowing that Christ has taken their defilement because of his sovereignty and because of his death.
Kwa olotika maona mbukula mateyu, mtenga kare mtaya mena anayi kumpa ana pachikiba mbeso amene hii. Iwa watu anayesa kumbali yao kuchita chile kini chosi choteka. Kunika kuti ntembu wake uchosele pa mtanda lisa na fike sabata. Kifa iwo ama kazi imva kukala odesedwa kunika kuti kafika sabata ndekuna kala odesedwa. Kwa sanzi ndikina kunika kuti. Yesu Kristu amene ndia amene anatenga anasenza jideso mtupi mwaje. Kunika kuti kwa hiyo kuzakare jideso kumayi anasenza mtupi mwaje.
Christ is the accomplishment of the Passover.
Yesu Christ, ndiye chikwaniriso cha Pasika.
We'll be looking forward to this Passover in time to come when the people slaughtered the animals and have blood sprinkled on their houses to prevent from the death that was coming in Egypt.
Atizaka atikuyangana nthawi yamtsogoro munkhani imene ya Pasika imene anthu anali kupha nyama kapena kuti kupha mwana wankhosa ndi kuwaza mwanzi wache pa manyumba awo zimene zinachitika ku Igupto.
And when for you to see that Christ is the exact Passover, you see that before he was to be bound, he conducted a Passover, the beginning of the supper with the disciples in the upper room.
Mwakuni niyo mwone, sese mwone kapena muzindikile mwono zone na kuti Yesu Kristu, ndiye mwini wake Pasika, Pasika weni ndiyeyo. Yeyo sasa asana gribe, asana mangidwe. Anako zeratu mgonero cha kujeja mazulo njibida josa ya pamoze ndio puziramu.
He had to finish the Passover and start the whole community eating his body.
Anafunika hatu kusiriza pasika kumutesa kapena kumumalizisa pasika kumumalizisa kumumaliza pasika yo. Ndiku kazi kisa mgonero umene ndikudia kwa tubiraji.
As we know that Christ never came into this world to break the law but to fulfill. Christ is the fulfillment of the Passover and the starting of the Holy Communion, eating his body.
Wangati zuwabu ino kulina kutika mawa nga mbaibulo ili kulina kutika Yesu Kristu sana kwele kukapu kasura jina mwono kwa mwagwaji kwa nilisa. Yesu Kristu yo anakaji kwa nilisa anakwa nilisa pasika ndiku yambi sasa kapenda kutichi yambi changonero umene ndiku uli hawa kwa tubirazi roera.
Christ had to the disciples into the upper room and break his body and give where he was arrived. Give the disciples and they eat body where he was arrived. And when he was to be taken captive and bound and crucified, nailed on the cross, the exact body was already given to the disciples.
Mbalaka Yesu Kristu anayenika kuwatenga upunzirake kupita na umchikinda jepa mwamba ndukuka nyema mkade umeneji tubirake kunyema tubirake ndukulipereka kwa upunzirake kutiyaji ndiye mmena maka nyema ndukuka pereka mtu anakala kutuwa pereke lafu mchifanya kepa mene anakwela kukamvira mena makwela kukamvira ndukuka mpajika ndia kuti amaka pere amaka kwa nivisa kupereka kwa nivisa tubirake kunena kuti yeye anali pereka yeka tubirake kutia mpangali.
So when Christ was with the disciples on the Holy Communion, finished the Passover and take his body and gave the disciples, and the disciples ate and drank from the cup. And when the enemies came to bound Christ, led to be nailed on the cross, they were just following and accomplishing that as God had set forth and done and accomplished. Christ is
the Savior
of his people.
The Father Jesus Christ, anadi anatenga so chikojo na mwela mwela mchikoja magazi yake. Yesu yodu anali atapele geratu tubirache. Kumansu atapele geratu magazi yake. Ndiko inali nuntawi ya mgonero mene sukuna rupi yapa kwa mgonero. Ndijifale kapa mene adani anabwela kukangupira yeyo. Ndukumaka kukamzuka nukampajika pantanda. Ama kango kwa nidi sazi mene Yesu yodu anali atazi geratu kari.
Let us bow our heads and pray. Amen. Heavenly Father, thank you for this time that you gave us. Thank you for the beautiful scriptures that speaks about the Christ and his duty. Christ, the hope of the hopeless, the savior of the lost, the sight of the blind, our salvation, the creator, our dear Lord God. We bless you for making it possible that we meet in the close and worship and exalt you, Father God, the only most high God. We pray you bless us, you protect us, even those that will fall online and that were with us. Thank you, in the mighty name of Jesus Christ, crucified one. We praise, we worship, we exalt your name. We don't forget our brother who is to be ministering just 10 minutes, hours to come. Upholding with your face. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.